Nini baby why? Tell me baby why? Nini baby why? Oh, why? Nini baby why? Tell me baby why? Rather huku najifariji Nikona wewe toka zamani Niko mwenyewe ile nina imani Baby, baby unizi mi Nesikitha rather huku najifariji Nikona wewe toka zamani Niko mwenyewe ila nina imani Ya kuwa gangsta, gangsta number one Mwenye vingi vigezo vya kuwa mtoto town Wengi wapo lakini hawaja shine Kwa stali za Ali Kane na mega Q-line Baby, unizi mi Nesikitha rather huku najifariji Nikona wewe toka zamani Feeling, mapenzi kawaida wanapenda na wawili Na gundua na kila kinachopangwa chamana Baby, shuru miza mo Kutunze shima ni jambo kubwa sana Kukupenda sana na kujalo na chusema Kondoka bila kujua tumeko sana Tena kime kime hata bayo kusema Kutunze shima ni jambo kubwa sana Kukupenda sana na kujalo na chusema Kondoka bila kujua tumeko sana Tena kimya kimya oh Sijui kwa nini unanumiza roho Kupenda sana maradhi siutani Na napenda kuumia moyo Napoteza morali